Put some magical on the beat.
Zukuka nendo kore, hey, nendo kore. Zukuka nendo kore, hey, nendo kore. Uganda ya lelo ne ya chuka emirimu gy'abasome tegiriwo babirane ku bakazi tebakolanga kati bakola namanyi bakazi batu banonya sente fuste sente kuza mama jene tumalakayi umalakayi koloji tebakutula n'abaana bato nawo bayiya wetuddeko olinda kigwe wetuddeko tese kulinde olimba nnyo gendo okole.